Penye ni hapa nafaa kuwa na njia. Hapa ikonia but manjia zimefungwa na curfew. Na by the time joy inatokea, 2 billion imesha potea. Watu wako hopeless, bila IG tuko jobless. Mtoto ni mzazi atalea, ama msanindo atambiwa lazima kasafishe content. 2022 atutaki tricks na ugali wanabonya, tunataka peace. Gang signs za mayolo na tukwapa east. Lunchtime after kikorona ka Japanese. Unenda lap, naenda biz. Mindset ni Sherlock, success ikona keys. Femi kona pressure, fami kona needs. Kwenu kuna nyesha, kwetu kuna trees. Shit, ishit sani do or die. I rap ndo inafungua milango, itafungua za lambo. Iko so close na za yonja. Na iyo test ni familia, kap chonga. Nshakusho, nina kiss mat miwa lie. Najichocha, jaja na juwa size ile na nitosha. Nkopa na kungoja, nika pep ndo gocha. Nmengia e mwaka na goals. Squeezy sky kana doors. Mini sniper na flows. Mingi style na mapose. Nyini ma customer. Na try kustack your bread. I need a slice of that loaf. Watu slike ni ma toast. Kitu slike ni kwa broke. Jiji imeja mapinji. Basi lazima ukwe pinji ndo make it. Na nime come kuiprove, ngoja ucheki. Bado na improve ni vile tu leo mna jifanya ni kam. Ni jui kesho mtani, tafuta kapi tu. Woko mtani, si hapa kazi tu. Ini uko flani, iko na Khalif tu. Kanta kwa nmeacha kurap. Jonta kwa mali na try bado kununua Bentley. Kwa show na cha watu waki clap. After nko mali na relax ni kizi seti. Nusu kilo kwa dash, iyo nusu ingine ni taxin 50%. Ilikuja ni kashika bag, bila vijiti ya mambegu. Iyo ingine ni keka kwa benki. Kiu ya mashida ikona watu wengi. Kiu ya kushinda ni kaya kudenki. Kwina na figa na sura fine thank you. Shinu agastima waku dadadeki. Mina wakipa na kufana beki. Nina wakika ni tashika senti. Nani anasema siwezi na feel kao gadama mesi. Nimeingia ii mwaka na goals. Nimeingia ii mwaka na goals. Squeezy sky kana doors. Mini sniper na flows. Mingi style na mapose. Nyini ma customer. Na try kustack your bread. Need a slice of that loaf. Watu slike ni ma toast. Kidu slike ni kwa broke.
I keep my eyes open. Never let the other side know. So we never,
never know,
show emotion,
never know,
oh.
Never know.